Mic test records.
Beats.
Tearful.
Kubhlungu bangumama ebethwele umlane becimba uzomzala
kwase kwamphethela ngalamini yomzala utate ethwele ijoka lokuba makakhethwe bijini kumama okanye umntana wakhe
wase wadideka wathoza usana lwakhe zange axelela umntana lona sisidalwa ngokuhlele sola waye wathuza olusana
yazi kudala nisiva kubhlungu bangumama banamkulemeke ndihambela utata ebehlele ngwathifu mama angamlahla xa yenzekile lono ebeyolahleke ngunyana utayima ngokunaye vele ukhathazekile ngoba ngokulonyana funeke emkhulisile kanti yayinguye lona ebemcengile lo tayima umthathile kodwa ukhubazekile bonke abahlali nabo bambonile nomama uzamile umlahla utayima umalile but ngokulonyana funeke emkhulisile kwaye emondlile bonke abahlali nabo bambonile nomama uzamile umlahla utayima umalile but ngokulonyana funeke emkhulisile kwaye emondlile
izinto azikholula nyani kwicala likatata bekunyanzeleka khethe kuphila umama okanye unyana but utayima yena wakhetha unyana ngovuyo nangethemba lokuzovusa ikhaya xa ejonga unyana wakhe beyibona ifutshi iqhakaza seqengqeleka intsuku utayima wade wafumanisa ukuba lo mntana sisidalwa wathi akazi umgcina yena sozenzelo nyala
azidala insiva kubhlungu bangumama ebethwele umntana ebecimba uzomzala
kwase kwamphethela ngalamini yomzala utate ethwele ijoka lokuba makakhethwe bijini kumama okanye umntana wakhe
wase wadideka wathoza usana lwakhe zange axelela umntana lona sisidalwa ngokuhlele sola waye wathuza olusana
Mic test records.